events kills on the track.
Wake hakuna kokoro, minipo tuli nimetulizana. Hatuna ngongongo, wala mashuti siku butuana. Tena nakula vya leo, sio kiporo kimepikwa jana. Bila ngongongo, napewa wima hadi kuchutama. Amefunzwa na nyakanga, anagaka uvivu. Wakuchuma, boka tembere, mara kainama. Baka kirere, amefunzwa na nyakanga kanga. Amenikata kiranga ranga. Amefunzwa na nyakanga kanga. Amenikata kiranga. Wapenzi lake yeye, amenishika kinoma. Ile kinoma, kinoma noma, kinoma noma. Wapenzi lake yeye, ameniweza kinoma. Ile kinoma, kinoma noma, kinoma noma. Wapenzi lake yeye. Mami kwako sina ujanja, eti nirambe nisepe. Mashamsham unayonipaga, yamenifanya kwako ntulie. Madeko mideko kila kona, anatamba yeye. Kiwanjani usimpe kona, anashinda yeye. Ana upendo wa dhati, anagakatama. Kanipenda bure sina boda boda mie. Nikikosa sore, nikipata baby ture. Kanipenda bure sina boda boda mie. Nikikosa sore, nikipata baby ture. Wapenzi lake yeye, ameishika kinoma. Ile kinoma, kinoma noma, kinoma noma. Wapenzi lake yeye, ameniweza kinoma. Ile kinoma, kinoma noma, kinoma noma. Wapenzi lake yeye, yeah, yeah.